Otobar Music.
Unanipa bure, so fine. Adina tamani kujua kakufunza nani woman. Mwanafunzi shule, mitiani. Maradhi nimeugua, zile njonjo zako na utani. Acha waseme umeniruga, sijali wanayobwaga. Baby, you're my woman. Kama ugali na mboga, yako tamu imenoga. Moyoni futa, mimi na wewe kwacha. Let me be your superman. Let me be your superman. Na kija vita, niko tayari pambana. Let me be your superman. Let me be your superman.
Vita, niko tayari pambana. Let me be your superman.